Malunga nonobangela kunye nothintelo. Ukuqonda unobangela wekhensa yomlomo wesibeleko nokuthatha amanyathelo ngothintelo kunokwehlisa ngamandla izinga lomngcipheko. Ngoko mamela malunga neemeko zomngcipheko kunye namanyathelo asebenzayo unokuwathatha.
Ubusazi. E-Afrika, uninzi lokufa ngenxa yomhlaza womlomo wesibeleko umalunga namashumi alithoba ngokwepercentage. Kwaye kubangelwa kukungabikho kolwazi oluchanekileyo kunye nokufikelela okulinganisileyo kuthintelo, ukuhlolwa kunye nonyango.
Umhlaza womlomo wesibeleko ukwangoyena nobangela uphambili wokhuseleka okunxulumene nomhlaza kwabasetyhini beli. Ibuhlungu ke loo nto ngoba umhlaza womlomo wesibeleko ukwinqanaba eliphezulu ekuthintelekeni yaye i-treatment inokusebenza kakhulu. Phulaphula sithethe ngenyani, siqhawule i-stigma kwaye sisindise ubomi.
Into engaphezulu kwamashumi asixhenxe e-percentage yomhlaza womlomo wesibeleko ibangelwa yi-HPV, i-human papilloma virus ngelinye igama. I-high-risk HPV isasazeka xa kunxibelelene izikhumba.
Malunga nomlinganiselo wesixhenxe kwishumi labantu baya kuba nayo i-infection ye-HPV ngaxa lithile ebomini babo. Le infection ibangela iiseli zomlomo wesibeleko zingaqheleki ngokuhamba kwexesha, ze iimpawu zivele ithuba selihambile, kodwa uninzi lwasetyhini alubinazimpawu. Yiyo loo nto ukuhlolwa rhoqo nge-pap smear kubalulekile.
I-pap smear ibhaqa iiseli ezingaqhelekanga phambi kokuba zibe nomhlaza ngokuthathwa iswab kumlomo wesibeleko. Nangona ungakhululeki xa ithathwa, ayikho buhlungu yaye ayithathi xesha lide. Ngokuthatha i-pap smear rhoqo kunye nokubhaqwa kwangoko kuye kubekho unyango olululo.
Dlala eyakho indima ekupheliseni umhlaza womlomo wesibeleko ngokwazi inyaniso. Ngokuxhasa amantombazana aneminyaka elithoba ukuya kuma kwishumi elinambini ukuba afumane ugonyo lwe-HPV esikolweni. Ukuba uneminyaka engaphantsi kwamashumi amabini anesibhozo, yiya kwifamasi ekufuphi nawe uyokufumana ugonyo lwe-HPV. Iqale ngokwakho le ncoko. Thetha nabahlobo kunye nezihlobo malunga nobume be-pap smear zabo.
Abasetyhini abaneminyaka elishumi elinesibhozo ukuyokuma kwabanamashumi asithandathu anethoba bayakhuthazwa ukuba babhukishele i-pap smear kwiziko lezempilo. Xa sibambene sinako ukusindisa ubomi.
Malunga nothintelo lwe-HPV. Phambi kokuba singene kulo, masiqale sive ukuba yintoni i-HPV. I-HPV liqela lentsholongwane ezingaphezu kwamakhulu amabini. Ezinye iindidi ze-HPV zibangela intsumpa, ezinye zibangela umhlaza. Isasazeka ngonxibelelwano lwezikhumba, ingakumbi xa kusabelwana ngesondo. Uninzi lwee-infections luye luziphelele, kodwa ezinye azizipheleli, nto leyo ikhokelela kwiingxaki ngokwempilo.
Malunga neendidi eziqhelekileyo ezinxulumanela nomhlaza womlomo wesibeleko. Buninzi ubungqina obubonakalisa i-HPV yeyona agent ebangela umhlaza womlomo wesibeleko. Sesona sifo esixhaphakileyo esosuleleka ngokwabelana ngesondo emhlabeni.
Malunga nogonyo lwe-HPV. Isebe lezempilo laseMzantsi Afrika libonelela ngephulo lokugonya i-HPV mahala kumantombazana aneminyaka elithoba nangaphezulu kwizikolo zikarhulumente, i-special schools, kwezabucala kunye nezizimeleyo. Eli phulo lijongise ekukhuseleni kumhlaza womlomo wesibeleko. Sifo eso sinokuthintelwa sisitofu sokugonya se-HPV. Ugonyo yinxalenye ye-Integrated School Health Program elawulwa ngabasebenzi bezempilo.
Izinto ezingunobangela kwakunye nezibubungcipheko. Nazi izizathu eziphambili kunye neemeko zomngcipheko ezinxulumene nokukhula komhlaza womlomo wesibeleko. Kukutshaya, bubuthathaka bamajoni omzimba, ukuba namaqabane amaninzi owabelana ngesondo nawo kwakunye nokukhulelwa kaninzi.
Malunga nezicwangciso zothintelo, zikhusele kwangoko ngokugonywa kwe-HPV. Hlolwa rhoqo kungange-HPV DNA test, i-pap smear okanye i-VIA ukubhaqa kwangoko imingcipheko. Ukuba iziphumo zokuhlolwa kwakho ziveza ukungaqheleki, landela kowezempilo uzofumana uthintelo. Ngoko zikhusele, thetha nomboneleli wakho wezempilo ngomhlaza womlomo wesibeleko.